啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦cha kukupa sina, ewe Mungu wangu nikupe nini? Yale umetenda, baba ni mengi hayaelezeki. Kwanza kunipenda, tu inatosha baba santi. Kama kunisamehe, baba umenisamehe. Na tena hauchoki nikiomba kunisikiza. Najua mini mtoto, nikichafua mkono wako. Hata ni haribu mara ngapi baba yangu ni aje
utabaki ya Mungu utabaki ya Mungu utabaki ya Mungu utabaki ya Mungu Wanauliza hizi kelele zinatokea wapi? Wanashangaa ushindi wangu nimevikwa na nani? Wameshangaa zamoni tofanana na baba yangu tofanana. Kila ninachomomba sinaona baba nafanya. Ah, he's amazing wala sina mashaka na yeye. Ndo mana kimomba na jibu kwa wakati bila kelele. He's amazing, so amazing. Sina mashaka na yeye. Ndo mana kimomba na jibu kwa wakati bila kelele.